ayahow iska rabsadi iska xushaygayaan koodi qalbiskiyo mashxaradani waadada begalkiinidi laabayahow iska rabsadi iska xushaygayaan koodi qalbiskiyo mashxaradani waadada begalkiinidi gaaridi hawinkayde gobad tahay hooy gobad tahay dalgobeed qaayde gobad tahay hooy gobad tahay dumar garasho dheereyde gobad tahay hooy gobad tahay ugnagay yareyde gobad tahay hooy gobad tahay gaaridi hawinkayde gobad tahay hooy gobad tahay dalgobeed qaayde gobad tahay hooy gobad tahay dumar garasho dheereyde gobad tahay hooy gobad tahay ugnagay yareyde gobad tahay hooy gobad tahay dinku beertinde bida gududan yeelayde farxad weeye gurkinde gacaliyo sukeyude qibla iyo ciyaartoye gikadi dinku beertinde bida gududan yeelayde farxad weeye gurkinde gacaliyo sukeyude qibla iyo ciyaartoye gikadi dinku beertinde ude gududu yeleyde farxad weeye gurkinde gacal iyo sukeyude qibla iyo ciyaartoye gikadidinku beertinde ude gududu yeleyde farxad weeye gurkinde gacal iyo sukeyude qibla iyo ciyaartoye gikadidinku beertinde ida gududan yeleyde farxad weeye gurkinde gacal iyo sukeyude qibla iyo ciyaartoye gikadidinku beertinde ida gududan yeleyde farxad weeye gurkinde gacal iyo sukeyude qibla iyo ciyaartoye gikadidinku beertinde ida gududan yeleyde farxad weeye gurkinde gacal iyo sukeyude qibla iyo ciyaartoye gikadidinku beertinde ida gududan yeleyde farxad weeye gurkinde gacal iyo sukeyude qibla iyo ciyaartoye.